Ukufa, kufa, uyisiphula inhliziyo ngokusiphindelela, usiphindelela, uyazizela noma uyathunyelwa, kancane kancane siyaphela siyaphila, siphilela kona ukufa, ngoba sonke empilweni siyalazi usuku lethu lokuzalwa kodwa ukufa, amanxeba emndenini kunokuthi kwandimende kwanda zona izifo, ukufa, ukufa, baphelile abantu. Uthatha omdala, uthatha omncane, kwesinye isikhathi unokufika impumelelo ingakafiki kumuntu. Kufa umubi ngoba ukhethi ukuthi uthatha omdala noma omncane, unecala noma unalo, ngoba unokuthatha nabantu ababalulekile empilweni zethu. Uthatha nalaba abadlala indima kuthina, ayi man kufa, asikaze sakumema kungani uyiletha. Death has become an alarm clock, a wake up call. Death has become an alarm clock, a wake up call. Yaze yagawula imbazo yokufa.
Thina sizokhumbula, 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 thina sizokhumbula. Idlala ngodolo, dlala ngodolo, dlala ngodolo, dlala ngodolo. Idlala ngodolo, dlala ngodolo, dlala ngodolo. Thina sizokhumbula, kubuhlungu kwamukela, kubuhlungu kwamukela ukuthi awusekho. Lala ngoxolo, ube isibani sethu, ube nathi, ube nathi.
Idlala ngoxolo,